usikie sauti nikufarijiwe. Mimi najua unanikumbuka, nafsi yako nayo inajuta, unatamani kamba kuivuta, ila moyo wako nakusuta. Naomba basi unipigie, namba yangu ni ile ile, please call me, unitumanie, usiogope penzi we. Vile vile hatuwezi kusahau, kwani tumeshatoka mbali. Onjo penzi wetu, imalize safari, tunakotoka kule mbona tushindwe kwenda pale. Onjo penzi wetu, penzi wetu, penzi wetu, imalize safari. Umeshakosa wewe, omba msamaha wewe, kosa sio kosa. Nimenyamaza mimi, moyo unaniuma sana. Akili nashindwa kutulia kitandani, nakosa kusinzia. Nafsi yangu inaumia, kila saa unanijia. Usio wimbo tukukwimbia, sikia na ujumbe naokwambia. Jo mama njo, Joni punguzie njozi, njoo na kuita njoo. Joni kufute machozi, njoo wewe njoo. Njoo, njoo, njoo mama njoo. Njoo na kuita njoo. Najua unaniwaza na mimi nakuwaza vile vile. Hatuwezi kusahau kwani tumeshatoka mbali. Toka kule mbona tushindwe kwenda pa.